This letter is for you. This love is for you. Nakumisi. Siezi ngoja ku come home. Nikubusu kwa forehead na nicheki venye wa kids have grown. This war is getting harder. Kila siku, kudak bullets na kutiptoe juu ya landmines. Itabidi Mola ametufisha hema. Na wale wamefall, aweke pema. Baby nimechoka kufuata ndo maana nasema. Najua nafaa kutuma pesa but mpesa huku inatesa. Ati hakuna float juu. Generali. Ali buy moonshine ku celebrate venye kovita tulishine. Na miss dinner and drinks na wewe juu. Huku thoughts, ni za spirit harambe na steam ya panda panda. Alafu kwa bonfire parapanda, tukikumbuka souls zisha panda. Your thoughts keep me going. Hazifanyi walai sikudanganyi na ingine sio ni dalili walisema hiyo dog ilitumiwa kubai wheelbarrow na sabuni zilifika wejua niko safe tu niombe tu I hope bado unaenda church nipo keep in touch na God at least twice a day watu ntaje kwa prayers kila day na mimi nita try to survive ni stay alive ni come home to my child and wife tukari kisha pigia mama Hadija mwambie nitalipa nikija ipime tu vininja ni for a while tondoke hii shida baby Baby, najua tulisua vows, tulisema no secrets. I wish nge kushow kenye na happen, ila ficha yangu itadaken. Hata hii barua, najua watafungua hata kama na meno. But haina neno, na kupenda still, ni wewe tuna feel. You're my one and only queen. Generally, ame die 3 more months, alafu tupak track through dimta. Gizani, tukizima mata. Kisoja, yendo strategy inafaa, ndo tufike home salama. Na kumisi, na misi tukiwa sisi. Najua tu mtaa kuna mafisi, kuganga kifisi. But baby tuwe wa show, haushikiki.
Tubira mini meibuta, na hisi nimelemewa rejea. Rejea.